has come to Mani.
Ah, tia, 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 tia. Talenti kinata MC. Na kiputene, wabongo flavor. Hacha, hacha, hacha. We mama gayo tule nyumbani, tucheza mtumage leo.
Baho, 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 mtumage.
Aini woyo tule nyumbani, tucheza mtumage leo.
Asalale, asalale, asalale.
We gigi mani tule nyumbani, tucheza mtumage leo.
Baho, 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 baho.
We masepe tutule nyumbani, tucheza mtumage leo. Tucheza mtumage, we mtumage leo. Tucheza mtumage.
Madesa fali mbuba unavyokibinua. Taratibu mama utakuja niwa. Sura kama makabila unavyojichubua. Taratibu mama utaniwa mama. Taratibu mama.
Najua mama tuta chumbani na ukipiga kelele utatambua. Mama na msanti huyo kijinga mimba ameshakuwa.
Na mimba amezinene.
We tuta chumbani tukajaziepua. We mashalavu tule nyumbani tucheze mdumange leo. We jikeshu pao tule nyumbani tucheze mdumange leo. Lashida njala tule nyumbani tucheze mdumange leo.
Ambaluta napenda mdumange mixa tikaka. Hangisa mbeto ondari. Ajaki wampa ondari. Kajala masaja ondari. We mama kuki ondari.
Kama unaweza stadium mdumange nioneshe. 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 Tuende pale. Kimsengele mgongo kimkungu kimsengeza. Kimsengele mgongo kimkungu kimsengeza. Bagala ku nyomo kasema twendeni bagala ku. O DJ. Ah misi endele mpako nipige ngoma kubwa. Nipige ngoma kubwa, nipige ngoma kubwa. Let's come to Mbadi. Mbadi man.
We meneje chambuso. Mpe salamu salamu Dangote.
Kingeleza naweza.
Showtime, can you clap your hand? Showtime, what time can you clap your hand? Twende. Showtime, what time can you clap your hand? Twende. Showtime, what time can you clap your hand? 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 Una kitu utafika mbali. You have something you only get a fire. You have something you only get a fire. You only get a fire. You only get a fire. I'm the man gay. Produce an honest too. Ah, ghost is a majesty. Majesty. Watoto wa chamanzi mbagyala ampaka ilala. Watoto wa kusini lindi paka mtwara. Tunacheza mdumangi. Biti mikatika tunaendelea.